haatan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii martida microphone-ka oo London noogu soo diyaariyay wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida microphone-ka oo toddobaadkan aan uga hadli doono dilka maalintii khamiista ahayd loo geystay mudane baarlamaan oo ka tirsan dalkan Britain oo lagu magacaabo Joe Cox. Haweeneydan ayaa ahayd 14 jir, waxaana lagu dilay xaafadda laga soo doorto ee Batley and Spen oo ku taala deegaanka West Yorkshire ee waqooyi bari gobolka England. waxaana barnaamijka marti ku ah Ruqiye Ismaaciil oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka ee magaalada London, gaar ahaan xaafadda Holloway. ku soo dhawo barnaamijka Ruqiya.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Calaykum asalaam, aad baa u mahadsan tahay. Dabcan dilka loo geystay mudanaha baarlamaanka ka tirsanayd ee Joe Cox waa mid guud ahaanba taabatay dalkan Britain. waxaa kaloo iyana dabcan ay taabatay xisbiyada kala duwan ee Conservative kuu ka mid yahay iyo Labour-ka oo adigu aad ka tirsan tahay. dilka noocan oo kale ee haweeney baarlamaan loo geysto, see u aragtaan marka hore haddaatiin xisbiga Labour-ka?
marka u horeysa, guud ahaan dadka Ingiriiska ku nooli xisbi walba ha kamid ahaadaane meelbay ka wada taagan yihiin. hadday Labour-ka usoo dhaadhacda arintuna xagga Labour-ka dhibaato weyn bay tahay sidaan u aragno, waayo waxay saameyneysaa inay dad badan oo kale oo dee public figures-a ambaba parliamentarian-a ay dee tani future-ka dad kale inspiration u samayn karto ambaba encouragement sidii loo jira dadkan. waan ka xunnahay, aada iyo aada baan uga xunnahay members Labour party-ga xildhibaanadeed iyo parliamentarigooda qurukama xuma. waxaa ka xun waxalaaliya wixii member la-ah amba affiliate la-ah Labour party-ga. xalaytuna waxaan joognay meel masaajid Muslim Welfare House layidhaaho oo ka tirsan degmada Islington. waa after Rabadaan after baana lagu sameeyey, member of parliament oo dhan baa joogay. waxa kale oo joogay id badan oo iyaguna ambaba poliiska ka tirsan ambaba xildhibaan ah. leader of the Labour party himself wuu nala joogay. weligay allahay in badan baan jeermi koobi yaqaanay, maan arag siduu saad u ahaa xalaytoole shaqsigaasi inuu ebigsi saad u noqday, waayo tani waa mid qofka bini-aadamka ah markuu human right campaigner yahay shaqsiga ayay ataageraysay. waxay ataageraysay in cunsuriyadda waddankan taala ee dadka la cunsurinaya muslimiinta weliba wax la qabanaya cunsurinaya inay aada iyo aada ay kani dhiib ugu tahay. waana mid aan dib uga wada fikirayno, waana mid loona soo foojignaanayo.
waayahay markaan eegno haweeneydan mudanaha baarlamaanka ahayd, waxaa lagu yaqaanay inay u doodo xuquuqda aadanaha, waxaa lagu yaqaanay in qaxootiga ay u doodo, iyo sidoo kale dadka soo galootiga ah oo Soomaaliduna ay ku jiraan. dad badanna waxay u arkaan in fikradahaas loo dilay. arintaas ma qabtaa adiga?
ha, arintaas definitely arintaasa loo dilay, waayo waxa loo dilay adi qofkani waxay ahayd only 1 year unbay parliamentarian ahayd, laakiin life long waxay ahayd nolosheeda badankeeda waxay life long u ahayd qof campaigner ah oo xuquuqa insaanka u campaign garaysa wuxu doonaba ha ahaado. markaa waxayna aada iyo aada ugu sii campaign garaynaysay siday parliamentarianka u noqotay arintii Syria ka dhacday, caruurta Syria si Ingiriiska loo keeno. aada iyo aada bay leaderka ambaba prime ministerka waddanka David Cameron ay dood weyn baarlamaanka uga gashay si loo keeno caruur oo dadka loo insaanka xaquuqa insaan loo sameeyo. marka taasi one of those reasons ba kulliyo kulliyo loo
dilay. haddii aan eegno dalkan Britain guud ahaan, waxaa loo diyaar garoobayaa aftida dhici doonta 23-ka bishan. waxay ahayd haweeney si weyn ugu ololeysa in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga Yurub, oo Britain midowga reer Yurub aanay ka bixin. dadka cunsuriga ah ama dadka dooda xoogan qaba ee doonaya in Britain ay ka baxdo midowga reer Yurub, laftirkooda afar lagu fiiqayaa inay lug ku lahaayeen dilka uu geystay ninkan 14 jirka ah oo dadka qaar ay leeyihiin waxaa suuragal ah in maskaxiyan aanu wanaagsanayn. maxaa marka laga baran karaa cunsuriyadda intaas la'eg ee markii ugu horreysay dhaawaca weyn u geysata dimuqraadiyadda ee dishay qof mudane baarlamaana oo haweena?
Wallaahi waa arrin aada iyo aada u adag, waayo dee waa qof barlamentarianiyay dishay. Arrinkan Yurub inay ka baxdo Ingiriiskuna dee waad la socotaa, meel walba caalamka waa lagala socdaa, dad gaar ahaana kasoo horjeeda. Mid arrintani shalay dhalatayna maaha, waa arrin in badan soo jirtay, maadaama in badan soo jirtayna waxaa tii lagu dhawaaqay inaa referendum la sameeyo. Referendumkana waxay ahaydun serious, dadku umay qaadan, laakiin iminka waa tee qof shaqsi bini aadamaa ku dhintay, dadkiina way saameysay. Magaaladii iminka xamaasada ka socotaa baartiyada people like waad malaha aad u garan doontaa Ridwaana oo Boris Johnson oo kale ayaa platform la soo istaagayaa, qof isaguna cunsuriyahoo Nigel Farage la yidhaaho. taasina waxa weeyaan annaka muslimiin haddaan nahay, ambaba ajaanib haddaan nahay, wax saansin bay nagu reebaysaa. waayo dee hadday Yurub ka baxdo maanta, maanta Britain Yurub maanta ka baxdo, aniga shaqsiyan 100% baan ka doodamay. waxaan idhi dadka madoobay saameynaysaa, waxaana ugu horreeya waa dadka muslimiinta ah.
waa gartay saameyn noocee ah ayay ku keenaysaa dadka muslimiinta iyo dadka madooba? Haddii
waxay ku keenaysaa, saameyntay ku keenaysaa waxa weeyaan iminka bisi waxay ku yihiin Yurub ha naga baxdo. beri marka Ingiriis iyo ajaanib iyo intayada Britishka isku soo hadana, anakay nagu soo leexanayaanay odhanayaan idinkuna baxa. marka this is the first step.
arrintaas marka ma ka dagaalamaysaan oo ma isleedahay shaqada hadda aad qabateen idinka iyo madax sarsare oo xisbiga waddankan taladiisa hayaba, waxaa suuragala in lagu guuleysto in Britain weli ay kasii mid ahaato midowga Europe?
Wallaahi anagu campaign weyn baan ku jirnaa, sidaad u maqashay mooyaane, campaign weynka aan ku jirnaa iminkuna waxa weeyaan dee inaan mid ahaan aan ka qayb ka ahaana Yurub. laakiin campaignkii sidaad ula socotaba waxaa laga dhigay, waa la yar joojiyay, suspend baa laga dhigay, because qofkan bini aadamkii ku dhintay waa in de familigeedii iyadiiba la ixtiraama.
waa gartay
marka campaign weyn baan ku jirnaa inay ka mid noqoto, anigu shaqsiyan haddaan ahay, ilaahayna waa qof soomaalilaanahe, ha iga aqbalo. waxaan jeclahay inaanan ka hadli inaanan Yurub kala go-in campaignka aada ugu jirno, oon goor walba soo campaign garayno. waxaa sameynayaan waxa weeyaan dadkan.
aan usoo noqonno marka mudanaha baarlamaankii la dilay Joe Cox, oo dabcan si weyn uga dhex muuqatay ololaha ku saabsan in Britain ay midowga Yurub kusii jirto. haddii aan eegna dilkan loo geystay mudanaha baarlamaanka, dabcan markii ugu dambeysay ee qof baarlamaani ah lagu dila dalkan waxay ahayd sanadkii 1999-kii. cabsi intee la eg ayaa soo food saari karta mudanayaasha baarlamaanka ama mas-uuliyiinta kale ee golaha deegaanka xubinta baarlamaanka ka, sidaad oo kale dhinaca amniga, walwal intee la eg ayaa hadda idin haya?
anaka horta marka u horreysa, horta haddaan anaku xildhibaanahay, already leader of our maxaa la yidhaa council, full investigation iyo security check buu already ku dhawaaqay inuu sameeyo, because dee qof walba way ku dhici kartaa. taasi waa mid aan iminka baaritaankeedii uun only yesterday la galay, maantana lagu dhawaaqay. xisbiga Labour Party guud ahaan baba parliamentariga laftooda iyadana waa mid kaloo iyadana lagu dhawaaqay, security-ga iyo bal sida nabadgelyada dadkan public figureska ahee naftoodii u hore inay dadweynaha u shaqeeyaan inay dee nabad ku joogaan oo iyo nabadgelyo. marka taa lafteeda iyadana waa mid la baarayo. talabaad waxaa jirta ninkan haddii sheekadiisa dib loogu sii noqdo, qofkan dumar ee parliamentarianka a dilay ninkani mental stable sidaad u sheegtay mahayna, maskaxiyan waxbuu qabay. ninkani nin keli ahaan deganaan jiray buu ahaa. ninkani nin cunsuri yarahoo sida wararku iminka aan ka akhrisanayo ambaba Twitterka ambaba joornaaladan kale, wuxuu ahaa nin kamida South African qolooyinkii cunsuriyiinta members magasiino laga soo qori jiray South Africa. iminkadan wararka aan Twitterka akhrisanayay wuxuu ka mid ahaa kuwan Ku Klanska ee Maraykanka degan laftooda, oo iyagana uu wax ka iibsaday, magasiina ka iibsaday. marka marka hore ninku wuxuu ahaa asaliyan nin cunsuriya oo racism ah, mar labaadna waxa ugu biiray maskaxiyan muu stable ahayn.
waayaha in laga faa'iidaystay ma laga yaabaa, maadaama uu yahay qof dhimir kala oo dadka qaarkood ay ku shubeen fikradaha ku saabsan inaan midowga reer Yurub laga mid noqon oo laga baxo oo dilalka noocan oo kale ahna u geysan karo?
Kolleyba de horta taa anigu ma odhan karo inay dad ku sameeyeen, because waa assumption oo kale taas bay xaggeyga ila tahay, inuu loner keligii ku dhawaaqay iyo inuu mediaga kaga dhawaa mediaga waxa ka socda kaga dhawaaqay ambaba xisbiyadan cunsuriyada ah iyaga waddankan ka dilaacay. Talabaad sida ula socoto Europe, imika France baad aragtaa, I think Sweden iyo other parts of Europe cunsuriyadii raiskeedii aada buu u kacay. Sida ula socotaba dad badanoo waxa imika soo baxay raisisana including jarmalka markaad u fiirsato. Marka waxani waa wax shalay un soo baxay maha, wax in badan soo socday, waa wax in laga taxadiro imika inda gaara loo yeesho. Intii hore odhan way yar fududeys baan malayna, lakiin alaan inuu inda gaara haddaan anagu ajaanib nahay, haddaan muslim nahay, weliba muslimiinta aada u saameynaysaa tani.
Maxaa la gudboon ayay kula tahay dadka mas-uuliyadda haya ee muslimiinta ah ee guud ahaan dalkan ku nool iyo dadyowga kale ee asal ahaan ka soo jeeda dunida kale, si looga hortago cunsuriyadda iyo falalka noocan oo kale ah in qof muslima marka dambe ama dadka muslimiinta guud ahaan ay saameyn ku yeelato?
Horta taasi waxa weeyaan arrin ballaadhan oo maogta arrintani shock ba inoogu dhacdayo, I think waxaan u malaynayaa wake up call ba inoo wada ahay, laakiin waa arrin dee aada loo baarayo. Aniga shaqsiyan waxaan ka member ahay maxaa la yidhaha Muslim Council of Britain, xalay tole waan wada joognay, iyaga laftooda waan ka wada hadlaynay, goor walba waan ka wada hadalnaa. Marka arrintani waa arrin it needs a lot of research ambaba baaritaan badan, iyo sidii aan nabadgelyada dadweynaha muslimiinta ah ee waddankan Ingiriiska ku nool aan dee u felowgeeda u geli lahayn. Iyo shaqsiyan kayagaba dadka waxaa jirta muslimiin badan oo iyaguna xildhibaan ah. Marka arrintani arrin aan dee imika horta ku balaarin kara mahay.
Ugu dambeyn haddaan eegno, dabcan ninka hadda dilkan geystay ma ahayn qof muslim ah, waxa waa qof cadaana oo dalkan u dhashay, laakiin dad badan ayaa isweydiinaya qof muslima xataa haddii uu ahaan lahaa oo maskaxda looga jiro, waxaa laga yaabaa inay saameyn xoog badan ku yeelan lahayd guud ahaan dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamkaba oo dhinaca kale loo weecin lahaa. Arrintaas ma qabtaa adiga?
Ha, dabcan taas iyadu ma ogtahay waxaan haysanaa mediaga waddankan ka taliya waxa weeyaan media right wing ah ambaba
dhinaca midiga.
Ha, dhinaca midiga. Marka iyagu xagga sunuun bay ka eegaan, waxay xagga sunuun ugu eegayaan wixii uu qof muslimi ku dhawaaqo ambaba sameeyo waxa weeyaan maskaxiyan uma fiirsanayaan, emotional statement-ka qofka uma fiirsanayaan, history-giisi iyagoon baalin way ku soo boodayaan conclusion waxa weeyaan terrorism. Taasina waxa weeyaan mid iyada lafteeda xitaa Muslim Council iyo lots of people aan ka dootamayno leenahay before intaanay mediaguna magac ku odhan waa muslim, waa ina horta wuxuu bal la ogaado deepkiisa iyo halku ka yimi arrintani.
Waayah, maxaa marka looga baahan yahay dadka muslimiinta? Waxaan la soconaa inkastoo dadku ay diinta islaamka wada haystaan, haddana mararka qaarkood ummadaha kala duwan iyo ururada kala duwan ee muslimiinta waxaad moodaa inaysan wada shaqayn lahayn oo wacyigelin xoog badan aanay sameyn sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha noocan oo kale. Arrintaas laftirkeeda mudnaan ma leedahay ayay kula tahay, oo ma loo baahan yahay in dadka muslimiintu ay ka midoobaan sidii looga hortegi lahaa hadallada mararka qaarkood dhaawac weyn u geysanaya?
Way horta mujtamacu waa ballaadhan yahay, ummadda muslimiinta way ballaadhan tahay, dad badan oo mahdabo kale xitaa beliif gareeyaa jiro oo qolooyin la yidhaaho Quill Foundation, I don't know inaad maqashayeenka waxyaabaha iyagu ku dhaqmaanay ku dootamaan oo xitaa la soo garab istaagaan gabadhan ayaan xirti oo ku saacidaan baa jirta. Marka kolleyba horta dee muslimiintu way iskagagta horjeedaysa, laakiin markaad guud ahaan u eegto iyo majority ahaan aad u eegto waxa weeyaan dee mowqif baan ka wada leenahay. Tanna waa mid uun la doonayo inaan sii kororsano. Markii bini aadamku dee shantaada gacmood baabuun asamaati rufaas walaalo, shantaada farood baabuun sinnay. Markaad la dhiilgaraynayso muslimiinta oo dhanna dee inta majoritiga laga qaataa
majoritiga
ka liid.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay Ruqya. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan nooga hadlaynay dilka loo geystay mudanaha baarlamaanka ee ka tirsan dalkan Britain ee Joe Cox oo ahayd haweeney 42 jir ah oo maalintii khamiista ahayd nin uu tooriyeen iyo rasaas isugu daray xilli ay ku sugnayd deegaanka ama xaafadeeda la yiraahdo Patlian Spain oo ku taala dhinaca waqooyi bari ee gobolka England. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaysay Ruqiye Ismaaciil oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ee golaha dowladda hoose ee xaafadda Holloway ee magaalada London. Anigoo Ridwaan ayaan idinla socodsiinaya inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.